kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa ibsa muummichi ministeeraa biyyattii mana maree bakka bu'oota uummataa duratti argamuudhaan kennaniin yaada dhiyeessan irratti mootummaan ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuuf nagaa biyyattii keessatti buusuuf fudhataa jiru cimsee itti fufuu qaba jedhan. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo immoo mootummaan tarkaanfii fudhachuudhaan furmaata fiduu danda'u ka furmaata ta'uu danda'u nageenya amansiisaa ta'e biyyattii keessatti walitti dhiyaatanii haasa'uudhaa jedhu. Katsaayi Daantoo jalqaba torban kanaa ergite keessaati.
Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata atattamaa gochuufii qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru. Paartileen adeemsa kallattii nagaatiin irra jireessa yaada isaanii ibsachuudhaaf kan hojjetan garuu kallattii mootummaatiin yeroo ilaallu waan wal fakkaatu raawwata yoo ta'e mootummaan rakkoo gama nageenyaatiin mudate nageenyi lammiilee eegamu dhabuun nageenyi boora'uun seerri kabajamu dhabuun ibsa gaddaa yookaan ibsu ta'e kun baay'ee gaddisiisaadha. Mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba. Dursee ittisuu qaba. Qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kennedha. Garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha? Garamitti deemaa jirra? Kun gaaffii namatti uuma. Kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed torban darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaan yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
Xaglaayi ministeraachin እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩማ ኢብሰን ሞቱማን ሆማ ሄኖጅኔ ጀቹሚቲ ጋሩ ቁብሳሚቲ ጀቹ ኬኛራ ምትጋፈተው ማይሳ ሂምባኒ ነገኛው ማታይን ቴክሲኒ ኩተኑ ሂነገርሲስኒ ካናፈከኛ ጋሪን በቃ ቁበቶን ንጅራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሰራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚና ቁበቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈት በካ ለሚለን ቁበናዳፍ በከቶኮ bakka biraa deeman hunda tokko tokkoon ni beeka. Mootummaan tokkoffaa lakkoofsaanii xiqqoo akka ta'an ni beekama. Kun qorannoo hin barbaachisu. Sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef. Kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu. Haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture. Qeellam Wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo wal fakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamneefi saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis Beenishaangulittis Oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba. Waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummee ministeeraa Abiyyi Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata. Mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u. Kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo kaafaa'uun gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa ibsaniiru.
kesa kabu omarra bu'e gara kesa gale jiru gegesun barba chisada rakkon biye kana murma gayran motumalle murma dra gayran ummata murma dra gayran baye rakisa ta yiran kana fi isarratti dubbachun ratta mari gegesun furmata itti barbadun furmata kun immo kani qama tokko yokan immo kam gartokke ubsu tun taini kan garcal malan jiru kan kufsu ta utra jiran
umemnistira abiya ahmed manamari bakabota ummatatif akaytanichi garishor orkesa rajalami moggafa mewalin nagenya biyati fiyote mari gegefamuf motuman sani qopitawu ibsani jirum manni mari parti le siyasa etiopia komishinin mari biyo lissa ango kenemi fitfayedame mari gegesun nagaftas gabbi biyetti fida amanta jedu akakabus dr rahel ibsani jirum walitqaban komishini mari biyo lissa professor masfun araya tibban sagale amerika tif akaytanichi mari nagenya fi mari biyo lissa walcina gegefamu ndandajechudan ibsani tran gabas sagale amerika tif sahaydamto finfinera
Nanno afar magala samarake satti qabamani kanneentran alattoni tigray foye insangi tokko argamus ammayu ho af ibewan addaddan hadolif diamond meet amajru jedu qeyo fitide fitle motum afga fide saneru waila kenya afan tigre gabra gabra madintu gabas
jia tokko oliyero ta udra radio sagale america imma sani lantisun erga gabase bod foye ins argu jalqabu sani lemonni abala dafu damani magara samaratti damani jiran dubbataniru
ta mahalsa gana lajefe lemanni sam sekeya annallo gajetanya katatlew zom sawa mare atlew nigezam tokolikum lefesatrahun kasun
kasat foye kanutijen lemonni dufani nugafachu sani ti gazet esonni senu አቦሊን ምርገናማ ሰናጅሩ ከረቀይ ከሰሪትኒ ዴቪቱ አብዲጀል ኡስኑ ከናጅራን ጅጅራምኒ አርገሜ ካና ዮም አሲባና ጭንቀጀሩ ገሩ ቀምና ከሱማ ዱበርቶታፍ ጆሌ ዱበርቶቶ ኡልፋፍ ከነን ቀማይር ኡታን አከስማስ ማንጉዶን ሄዱ ጭንቀም አመዩ ከላ ከሰጅራኒ አላ አከበር ባደን ሶጆው ከነን ደንደኝ ተው ከኒ ማኒፍ ሄደምቶኒ መቃንሳኒ አከንቱ ቀምነ ጋፈተን ቶርበ ሰዓት ለምራሳፍ ገራ ባንክ ይደቁፍ ብልብለ ሞባይላ ከጀበና ህንተን ቀበጁን አከሳኒፍ እየመመዱበቱ አቹ መኬላ ሰነከሰት ትትመርፈሜ ማቲን ማቲ ወሊን ሀር ወራፍ አባ ወራ ከሰመስ ጆሌን ማቲ ወሊን ወለርጉን አከነ እየመምንዱበቱ
ትራይኑ ወይን ሰዘይትን ወይና ትራይሽዊቲ ተሐደራት ንሹ አክተ ወርሂ ንፍላይ ማለት
ንኸይ አባ ወራ ቆፋ ሀር ወራ ቆፋ አደባሰኒ ባቲ ቶርባፍ ካውጀቹን አከሳን ኢጆሌ ሂንጎደነ በካ ሆጂዮጀ ተሙዳ አማንታጀሩ ቀብና ማሊፍ ጎጨ ከሲኑ ረትራው ተመጋፊ ጀሩሌ ንት ኡሜጅራ
ሙርቲ ተኮመለ ባቲ ቶርባፍ ሃለ ረክሳቴ ሰትሩሳኒ ካን ኢብሰን ነሞን ሂደምቶ ተኦፊን ጀራን ሞቱማናኖ ዋናን ቁቁሌ ሱዋንጅሩፍ ባቲ ለማፍሰዲፍ ትሩፍ ጅሩ ጀቹንሳ ጥብነ ካብሮ እቱ ሙሳ ዱበቱ ከሱማም የማዲዲ አብጋ አፍርታሚ ሰዲታ የና ጀሩት ሆ አማ ከሰትሩን ረክሳ ተኡ ዱበተኒሩ ኢትጋፈተማን ዋጅረ ኢትሰበላፍ ወቢኛ ታናኑ አፋር መሐመድ ሁሴን ቶርበንደር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካው ሊንጋ 5 ዴቢ ገገሰኒን ዳለቶኒ ትግራይ ገረቀ ኦፊት ዴቢ አኒ ጅሬኒ ሳኔ አከትፉፈን ወጀታ ጅራ እርገጀረኒ ቦድ ከነጉጁፍ የሮሃ ገሜ አከሳን ፍጣቱ አከስጀራን
አሁን እኛ በያዝነው እቅድ መሰረት ከሁለት ወር እስከ 3 ወር ውስጥ ሰዎች ወደ ቀያቸው ይመለሳሉ የሚል የጋራ እቅድ ከ ተባበሩት መንግስታት ተወካዮች ጋር ለመንግስቱ ያንን እቅድ ይዘናል።
ጀለሙ ዮኪን ጀሰዲከ ሰቲ ነሞን ኩን ገረቄ ሳንት ኒዴቢው ከንጀዱ በከቦተ ተኩማ ሞቱማታፊ ሞቱማ ወሊን ከሮርሰነ ጅራ
ሞቱማ ናኖ ከነን ኩን ኢላምቶ ተውቱንታኒ ሀሌላ ራይትሱፍ ነገኝ ሳኒፍ ጀጭ ቁፍሱማ ይሮፊ ከሰት ኤጉምስ ከነን ጎዳማፊ ጅሩ ጀጭራን ብሰራ አለቶን ትግራይ ገሩ ኩን ስሪሚቲ ኤኙኒ ካን ሀሌላ ኑረትራውቱ ጀጁን ጋፈቱ ቃምን እንሚሰላሉ ገረቀይ ሳኔ ተከሳን ዴብሱለ ጋፈተን ይጅራን ኮሚሽነር ኦላናን ኮሚሽነር ኢሞቲ ምርገናማ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ናኖ አፋር ማጋራ ሰመራፍ ሰመራፍ ሞራ አርጋቲና ከሰት ከነጂ ደመሪ ጅራን ሀል ሳኔ መቃቁፍ ሱማን ካንራውተም ኤኙማ ኦፊረት ካኑንዳይ ሂዳ ሰራን አላፍ ታይጀለ ከራውተሜ ዋንታይ ፈተተማን ደጥ ይሰሙ ቀቡ ጀራን አንገ ቀይሳኒት ዴቢያኒት ነሞን ሞራ ሰነከሰትሩ በርባደን ዮጅራተን ፈደሳኒፍ ጉሪሶቺ ከምለ ኡቱራን ካሚን ተኡ ቀባጀ ደ ኢፕስ ኮሚሽን ይችባሴ hanqina wal'aan safayyaatiin ijoolleef dubartoonni kan keessatti argaman namoonni 76 akka du'an yeroo darbe hidhamtoonni VOA timanii turan. Akka namoonni kun jedhanitti yeroo ammaa lakkoofsi namoota du'anii 80 ga'ee jira. Komishinni mirga namoomaa Itoophiyaa namoonni lakkoofsi isaaniin ibsamneef du'an jiraachuu ibsa dhiyeenya baaseen beeksisee jira. Komishinichatti daayirektarri qorannaa hordoffii dhimma mirga namaa kan naannoo Affaar Salaam Girmaay dhimma isaatti dhiyeenyaan hordofuu isaaniif lakkoofsa namoota du'aniif sababaa du'a isaanii akka qulqulleeffatuuf gareen naannoo sanatti ergame hojii isaa innaa xumuru ibsini kennama jedhan. Waa'ee namoota du'anii aangawoota naannoo Affaar bira deebii argachuuf yaaliin ta'e sababaa bilbilli isaanii kaaniif jecha hin milkoofne. Gama biraan hawaasi addunyaa mootummaan federaalaa dirqama seeraa ofiisaaf kan sadarkaa addunyaa ba'uudhaan mooraalee namoonni itti guramanii jiran kan guutummaa biyyattii keessatti namoota dararamaa jiran kanneen kurna kumaan lakkaa'aman dhalattoota Tigraay akka hiiku dhiibbaa akka godhu waajjirri hariiroo alaa mootummaa naannoo Tigraay waxabajjii 27 bara 2014 ibsa baaseen waamicha dabarseera. Dhimma kana laalchisee ibsa argachuuf gara dubbi himaa ministeera haqaa obbo Awwal Sultaaniif dubbi himaa poolisii federaalaa Jeelaan Abdii bilbila isaanii harkaatti bilbilus hin kaasan. Somaaliyaan keessumaa yeroo ayyaana Idaal Adhaa beeladaalee gara giddugaleessa bahaatti erguudhaan beekamti. Garuu hongee hamaan gaanfa Afrikaa mudate beelada miliyoonaan lakkaa'aman fixee qonnaan bultoonni beeladaalee horsiisan kanneen Somaaliyaa keessaa rakkoof saaxilee jira. Kaan isaaniillee mooraa namoota qeerraa buqqa'anii keessa jiraachuuf dirqaman gabaasaa Mohaammed Sheikh Nuur jaalanne dhiyeessa.
Waggaa keessatti yeroo ayyaan Iid Al Adhaa gabaanii namni itti heddummaatu kan gurgurtaa loonii inni handaara magaalaa Moqdishootti argamu barana qabbanaa'aa ture. Musliimonni ayyaana kan loon qalachuun baatii adoolessa keessa guyyootii walitti aanan 3 kabajatu. Barana garuu gatiin qaala'uu isaatiin kan ka'e namni hedduun bitatanii ayyaana kana kabajuu hin dandeenye. Mohaammed Abdii akka jedhanitti reettii bitachuuf lafa gabaa kana dhufan garuu gatiisaa hin dandeenye.
Ganama kana beeladaalee bitachuuf namoota gabaa kana dhufan keessaa tokkoon waan karoorfanneef gatiin ittiin gurguran waliin simanne sababaansaa gatiin gurgurtaa guddaa ta'ee jira.
Qaala'insa jireenyaaf caamsa beeladaalee miliyoona hedduu biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti fixe sana komatu hayyoon iddoo biraa bakka namoonni manaaf qe'ee ofii irraa godaanan mooraa keessa qubatan keessatti maarshee saalasaaw namoota kabiroo waliin foon kennamu eeggataa jiru. Abbaa ijoollee 3 fi harmee isaanii umriin dullooman kaqaban saalasaaw kutaa shabalee sagada'aanu kan Somaaliyaa keessatti beeladaalee horsiisaa turan.
I owned a herd of animals but all of them died in the drought and the drought has forced me to live in this IDP camp and
loon horsiifannu qabna turre garuu caamatu hunda isaanii fixe. Kana malees caamuma kanatu akka mooraa baqattootaatti galu nu dirqisiise.
Qaala'insi jireenyaa fi caamni dhiibbaa geessise qaba ka jedhan gorsaan ministeera gargaarsa namoomaa kan Somaaliyaa haasanise. Sochiin ayyaanaaf taasifamuu fi gurgurtaan beeladaalee gara biyya alaatti erginus akkasuma miidhameera jedhu.
As a result of the drought, nearly 700,000 Somali animals.
Sababa caama kanaatiin beeladaaleen Somaaliyaa keessaa 1,700 ta'an kanneen akka gaalaa, sa'aaf re'een dhumaniiru. Beeladaalee isaanii kanneen dinagdee isaaniif utubaa ta'an kanneen akka aannanii fa'iif madda ta'an dhaban. Kanaaf godaanan.
Pireezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud dhaamsa ayyaana Iid Al Adhaa lammiiwwan biyyattiif dabarsaniin.
I urge my Somali brothers, help your brothers.
Obbolaan kiyya ka Somaaliyaa obboloota keessan kanneen haala amaa keessa jiran gargaaraa. Olloota keessan hiyyeessota maatii rakkataa jiran hangamiyyuu haa ta'u haa xiqqaatus gargaara.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti dhukaasa jimlaa dhiyeenya kana raawwatameen rifattee ennaa jirtu kanatti
ogeeyyiin teeknoolojii tokko tokko akkaataa miidhaan gahu ittisuun danda'amurratti fuulleffataa jiru. Urgabaasoon VOA Julie Tabo abbootii qabeenyaa teeknoolojiiwwan qawwee adda baasuu danda'u hojjetan lama waliin mari'achuun gabaasetti kunoo. Hookkarri qawwee Ameerikaa keessatti raawwatamu sadarkaa weeraraa irra gahee jira. Lammiiwwan Ameerikaa hedduun illee nuffaniiru.
Namoota du'an hin arge reeffa lafarra ciccisu.
Biyyattiin waa'ee mirga qawwees seera to'annoo qawwee irratti wal qoqqoodaa'innaa jirtutti eenya kana mana barumsaa lafa gabaa guddaaf bakka agarsiisa hawaasaatti dhukaasa jumlaa baname teeknoolojii hanga tokko kan du'a qawwee xiqqeessuuf gargaaru irratti xiyyaafatameera.
It was shortly after the Parkland school shooting and my daughter's school started doing a lockdown.
Ukasni mana barnoota Parkland keessatti eegaa geggeessame yeroo muraasa booda manni barumsaa intalli koo keessaa barattu ennaa kellaa keessatti ittifaman maal gochuu akka qaban shaakala hojjechuu jalqaban. Shaakala ennaa namni dhukaasuuf kellaa isaanii seenu maal gochuu akka qaban agarsiisu. Iskartti mufattee gara manaatti deebite. Nutis kun dhaabachuu qaba waan tokko hojjetamuu qabaa jenne.
Dhaabbanni Laahiif Zero Eyes jedhamu sooftiweerii qawwee adda baasuu danda'u kasamuu namtolchee fayyadamuun daataa kaameeraa nageenyaa jirurraa xiinxaluudhaan qawwee barbaadu hojjete. Sooftiweeriin sun qawween akka jiru adda baasuuf gargaara.
Namoonni teknoolojii ka fuula nama adda baasu hojjechaa akka jiran argeen jira. Kaameeraa naga eegumsaa ka duruu jirutti fayyadamnee qawween jiraachuu adda baasneu jedhee yaade.
Yeroo ammaagaa suuraa nama dhukaasa banee jedhame. Argachuu danda'u gosa meeshaa waraanaa inni qabateef bakka inni jirullee adda baasuu danda'u. Teeknoolojii kana jalqaba kan hojiirra oolche mana barnootaa sadarkaa lammaffaa New Jersey keessa jiru kan Rancocas Valley jedhamu. Hoogganaan mana barnootichaa Christopher Haley akka jedhanitti yeroo teeknoolojii kanaan shaakala akka waan namni dhukaasu keellaa keessa jirutti geggeessinu gatii Zero Eyes qabu ilaalchisee dhuguma ija keenya kan bane kanumaa jedhan. Manni barumsichaa teeknoolojiitti fayyadamuudhaan shaakala yeroo dhukaasni jiru geggeessee jira. Kunis sekoondii 90 keessatti gara nama hidhate sanaatti isaan geesse. Kunis yeroo teeknoolojii malee shaakalli wal fakkaatu geggeessamu sa'aatii kennameen ol fudhata. Haala kana mara keessatti yeroo deebiitti kennan gabaabsuuf kunis lakkoofsa namoota du'uu danda'anii gad xiqqeessa. Iddoowwan uummataa gurguddoon tokko tokko karra teeknoolojii kanneen iskaanaroota fayyadamaniif teeknoolojii biroo qawweef meeshaa waraanaa biroo dafanii adda baasuu danda'an gargaaramu. Kunis namoonni kumaatamaan lakkaa'aman bakka tokko akka seenan kan taasisu yoo ta'u hojiillee hagas hin danqu. Bara kana hanga ammaatti Yuunaayitid Isteetsi keessa dhukaasni jumlaa 300 ol raawwatameera. Teeknoolojiiwwan kun dhukaasa dabalataa ittisuuf wabii kennuu kan hin dandeenye ta'us iddoowwan uummataa nageenya isaanii eeguuf tattaaffii taasifamu keessaa tokko. Kadaawwataaf dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaati. Bakkeewwan seena qabeeyyiin Oromiyaa silaa jaarmiyaa tokkummaa mootummootaa UNESCO'tti galmeeffamuuf turan hanqina qorannoo mudateen deemsi galmeessuu isaanii duubatti harkifachuu biiroon aadaaf tuurizimii Oromiyaa sagalee Ameerikaaf ibsee jira. Obbo Saalii Mohaammed aangawaan biiroo aadaaf tuurizimii yeroo ammaa bakkaawwan seena qabeeyyiin 4 kan UNESCO'tti dhiyaatan yoo ta'u holqa soofamar dabalatee hambaaleen lama hanqina qorannoo mudateen galmeen isaanii duubatti harkifatee jedhan. Xilaahuun Gabrasillaasee qorataan hambaalee kan abbaa taayitaa hambaalee Itoophiyaa kanarratti waan jedhan qaban galmoo daawwittu gabaase.
Akka biiroon aadaa fi tuurizimii jedhutti naannoon Oromiyaa UNESCO'tti kan fudhatamaa argate hambaa seenaa takka qofaa qaba. Innis sirna gadaati. Kanattis dabalata dhiyeenya kana hambaaleen 4 UNESCO'dhaaf dhiyaachuu obbo Saalii Mohaammed aangawa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaa biyyoo itti manii jiran.
Hambaalee dhaabbatoo keessaa 4 UNESCO'tti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Isaanis paarkiin biyyoolessa gaarreen Baalee, holqi Soof-umar, Dirreen Sheek Huseenii fi Malkaan Qunxuree UNESCO'tti kaadhimamanii adeemsarra jiru. Kana keessa adeemsa gaariirra kan jiran amma kan yeroo ammaa adeemsa gaariirra jira jedhamee fudhatamu ulaga UNESCO sanan parking biyole sagarren bale almost murto ap kambule ta usati UNESCO techara wasadi jada magaga padalmau registered not registered refer kanjeru yai kanarati kanonni jeru ulaga sanayogut registered jada ni furatu yongun refer kesadebi dana ilala moyo jada men kesadebu lakki ulaga UNESCO basika nan moto yota mo ingalmau kanjeru kanaya da kanne kin wantai tadarka kana ge sifne ra parking biyole sagarren bale dabata osona binisa osona Ethiopia wajin tawda no jeje tame malka Ethiopianis asuma jawam nisa biro da fi asuma nanu ma ulla tin kinne da tanjiru la archaeology tin innis UNESCO raf nomination filing isa everything ojetame UNESCO raf ergame innis comment barajiru so mari federation sheku senis rodera da galmeiro ke sakanturani isan kuninis ademsa UNESCO barbadu commenting kan kenname kan debe fi isa commenti kan namisa narratti mode bine kan hojjetama jiru ta usati
kesuma jiru obbo Salimamma qorannon dire sheku seni fi holgisof marirti gege famature ammas danqi samudete jira ajedo
gara bale kanat sabenye gurgudda jira ma UNESCO da kan kadi mamanke ta amban sadi kiti ka argamu dire sheku seni olkasof marirti parking biyo le sagarren bale ti isan kunin akkomo jeda me robal ala kan furate acci ke setti mowan gutan mu kabutu jira kake na holkaso marga fa UNESCO da fiatu amba maka yo kan mixed heritage jirame nomination file ke setti documento ni koran non dia da na ke setti mixed heritage jirame kana jechun inni ada jira inni umama yo kan kabe ni umama jira acci ke setti kara kana dia tero sana garu nanno sana ti UNESCO ndu tero gara gara ti kore teknika sefi tallala ture wanan kina jeta ni san kan ke sa tokko dameni ada acci ke setti file sana ke setti dia te fi living culture yokan hamban jamulatu sochin sa mulatu kabata man balinan kan mulanne ta usa chalmati hamba maka je negal mesu yokan diesu chala geopark yokan lafa kabenya umama yedame yodiya te rajala tulfatin argata inni kun qoranno dan sirritti gabbatu kabakan jedu kana yado takasi kana ayoni kaza turani tambra qoranno dumti holqatu gadi fagenyan qabuda wan insa complexira guddada si technology ammayya stambar badira bekum ammayya stambar badira isakana kita kanan hubatani akasti qorannon kara gutu ta engge somoda bunkun biodiversity chemicals kam inensa imburota garagara sachi kese jenjuru inni kunis kara gutu ta engqoratamu dabunkun ulfatin ananno sanajiru fi ufamananno sanajiru sirita garsi suwan nandenne akkan kenatti kana UNESCO commenti kan kenne
obbo Abdul Jalil Anwar dursami soma tourismi wajjira bale bahati ankena qorannu dure sheku sem mudate akasitti nipsu
isan kunnen galmeiro ratti kan galman yo to dikkate nano wagga kudani turandi jiranje chada kana kesa derencha kan ausen galmeiro ratter galmaye boda dabbi tan galme sudaf qorannu yo kanamo architectural design ni sa halli ijaarsi gamoowwansani qoratamuu qaba ture sadarkaa addunyaatti ogeessa arkiteekcharaatiin qorannoon isaa gaggeeffamuudhaan wal qabatee galmee dhaabbiirratti osoon galmaa'iin hafeera.
Obbo Tillaahuun Gabrasillaasee abbaa taayitaa eegumsaan baale seenaa Itoophiyaatti ogeessadha. Qabeenyi seena qabeessi biyya tokko UNESCOtti yoo galmaa'u dursa sadarkaa galmee yeroof dhiyaatu keessa turaa jedhu. Kanaanis galmee yeroo kana keessa hambaalee seenaa afran kan naannoo Oromiyaa afranitti dabalatee ka saddeettaan Itoophiyaan UNESCOdhaaf dhiyeessitee jirti jedhu.
Nomineeshin dozeer laulattiin tasartoollaachuu faalikoo komentochi mattaa'u indagana bakumentochi laayi baadireeshoosen laayi basuufimarlaayi bakumentochi laayi tasartu. በተለይ የሶፍ መረን ወደ ከዛሬ ሁለት አመበች ነው
ዶሴ ቆረኑ ለሜኑ ጀቱን ሶፍ መሪ ድሬሼ ኩሴኒ ኮፔስ ነህር ግኔ ሰነረት ሲያድከን ነሜ አምስ ያደጥ ያጤ ሰነጉኔ ዩኔስኮ ኦፍ ዴብስ ነ ቱሬ ከሰቱ ከሶፍ መር ገነ ለመድረጥ ያጤ ቱሬ ለያደጣ ቆረኑሊሳ ገመቀበኝው ማፍ አዳን ገልሚስ ሶፍ ቱሬ ሰናፊስ አብሌን ዩኔስኮ ትድምከነ ለማንረት ጎርሰከነኒፍ ቆረኑታ ሰንፈኒ ilalani acci koreef diate bulenta ambasenaf qabeenyo maadiatin galme ifamu indandeenyi sababnisa holqi kun nubrat kan kilometra 15 eratu fi bishanke sederbutaus sederka dunya tigaru kan kilometra 1000 eratan jiru jechan nudra kufi yato male qabeenya albudaf kan lubu qabeeyof keessa qabun yaala jedame jira sanam male inidra norka kufi jira Obutlaun gamadure shekuseni ngarum kamuleni jarsa gamo koratan ufani haa koratan udaf chalbasi baafne hamma gati chalbasi baafne itin kamne dufe koratu dabame duubat terkifate ejadu. Kanas oge isena gamo koratan kambiye ke saan korachuf baranat tijirra ajirani jiran. Ambali sena Ethiopian galmeyero UNESCO desi tejirtu parki gare mbali dure shekusen baka korano arkeoloji malka kunturre olka sofumar tesu malafagidio hambaye hafi gare negroalta kategorai targaman akasumas Tesuma Afrika binya wansena nanu harut anatoyumani Baranaf galmi murte UNESCO Tesumni lafagidu di achu Dubbatani jiran Gabal segala Amerika Afkal mudoit Mpernera
Walitte buyin sa shuwa kabake Sat umamela jisulan Gabas masfin arrage irk Bafak adu des
Walitti bu'iinsi danga bulchiinsa irratti uumame kuni gara walitti dhukaasuu cimaatti jijjiirame gara gandaalee aanaa Efraataa gadimitti babal'achuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namni maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatanii fi jiraata magaalaa Axaayyee ta'anii baadiyyaa keessa kan jiranii Armeenii fi obboleessi haadha warraa isaanii manni isaanii jalaa gubannaan gara ganda ollaatti baqachuu isaanii himanii jiru.
Garri caalaan baheera. Gara mahal meedaaf gara biraattis deemaniiru. Kaan immoo asitti hafee jira. Eessa dhagna amma toleellaan magaalaa kanarratti raawwate ta'e yeroo 14ffaaf ta'uusaati. Aga ammaatti sagal dabarsineerra. Toobba saama lama immoo sasalphaa waggoota 4 keessatti carraan keenya kana ta'e.
Aanaa dhummuugaa keessa jiraataa magaalaa Sanbatee kan ta'anii fi maqaan isaanii akka hin dhahamne barbaadanii maanguddoon tokko walitti bu'insichaan namoonni naannoo isaanii hedduun akka du'an dubbatan. Oromoorraa garri nama 11 du'eera. Kan madaa'an immoo nama 27 jedhan. Magaala aanaa Efraataa Gidim kan taate Axaayyee irraa namni dubbatanii akka jedhanitti gandoota magaala Axaayyeetti dhiyaatanii jiranii Barahaa Sillaasee Arsoo Hambaa fi Wayyaanaa keessatti gareen gurmuu hidhattootaa waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamuu fi mootummaan immoo shanee jedhee waamu lo'anii seenuu isaanii ibsanii qonnaan bultoonni jaawol akka du'uun oollee himaniiru. Walitti bu'iinsichaan kan lubbuun isaanii darbe humni nageenyaa naannichaa 19 akka sirni awwaalcha isaanii raawwate jiraataan magaalaa Axaayyee kuni ibsanii jiru.
Manni gubateera. Kadu'ees jira. Ganda Barahaa irraa gammaatti kan hin dhaga'e nama tokko. Humna addaa keessaa kadu'anis gamadaanis ni jiru. Dura ajajaan milishaa Taaddasee jedhamu du'ee isa dursine awwaallee eegaa oolle. Amma eega dhiyee booda immoo reeffi humna addaa 19 dhufe reeffa lama gara maatiitti geggeessinee 17 Maanuweelitti awwaallee amma dhufuu keenya poolisiin tokkos ni jira kan hin awwaalamin.
Bulchiinsa godina saba Oromootti bulchiinsi aanaa jiillee dhummuugaa fuula saba himaalee isaa irratti walitti bu'iinsichi do'iinsa qonnaan bultootaatii fi naga eegdotaatii akka sababa ta'e ibsee jira. Namoonni meeqa akka du'an garuu hin ibsine. Walitti bu'iinsichi kan uumamuu danda'e sababa beelladoonni. Araddaa midhaanii irratti gadi lakkisamaniif jedhame ibsi aangawoota mootummaatiin kenname maddeewwan hoduu tokko tokko irratti darbe jiraattonni hin fudhanne. Magaalaa Axaayyee irraa namni yaada isaanii kennane akka jiranitti wanti gaafas ta'e akka walitti bu'iinsa kanaan duraa waa'ee margaa, waa'ee bishaanii, waa'ee beelladaatiin walqabate kan uumame miti. Warreen meeshaa waraanaa ammayyaa ta'e hidhatanii fi qindaa'amanii baay'inaan kan irratti hirmaataniidha jedhu. Jiraataan godina bulchiinsa Oromoo immoo waan biraa dubbatu.
Humna mootummaa hidhatedha. Gara sa'aatii 10 konkolaataan dhufanii dirree irra nagaan okkara kaasuudhaaf jedhanii beeyladoota Oromoo walitti qabanii ol ba'an. Abbootiin beeyladootaa faana bu'anii deeman. Kanumaan dhukaasni jalqabame.
Yeroo hedduu rakkoon akkanaa kan mudatu kabajjii ayyaana waggaa fi yommuu kabajjii guyyootan amantaa adda addaa eeggate akka ta'e kan himanii jiraataan magaalaa Axaayyee kan biraa immoo haleellaa raawwatame sanaan namoottan du'anii awwaalanii deebi'uu isaanii himanii. Yommuu jarri dhufanii kan turanii qonnaan bultoota humni addaan turre humni addaa booddee dhufe kan gara caalaa qabsaa'e qonnaan bulaadha jedhan. Guyyaa kaleessa akka dhukaasni hin jirree fi humna addaa naannoo dabalatee humnoonni nageenyaa mootummaa waan qaqqabanii fi magaalli Axaayyee yeroo 4ffaadhaa fi balaa irra ga'uu fi aggaamame irraa baraaramuu ishee jiraataan magaalatti himanii jiru.
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo, Galgana Kisa Salama Fulaka Jelkabe Hangasa Sadit, Sambatav Dilbat Satellite An, Saganta Dabers, Kanara Asratra Wata, Kanisin Kesum Messi, Antujube Horati, Kopi Boritin Wolitrebina, Nagatibula.